Wise gang in the building, Mr. Izambi. Your boy Jojo Wise, I got you. Here play music, Roy Provision, I got you.
Check10.com for you.
Yeah,
it's just a number. F-R on the beat.
Baby, you mati uni gonda. Nisana me boda na iye ni magu gonda. Ifuna kuku show ingari ulaku. Baby, no chila ya masabu. I wanna tattoo heavy where you want to. Nifuna kukwela boko na no. Sinizi wa mati nizafa mailo. Nifuna
kukwela boko na no.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Nifuna
kukwela boko na no.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Nifuna kukwela boko na no. Sinizi wa mati nizafa mailo. Nifuna kukwela boko na no. Sinizi wa mati nizafa mailo.
I'm so happy sinizi wa kuvutika. Venezo funa mlaifu pa vichiti kam. Murodi baby bounce apa tingo mekam. Venezo funa baby apa tingo seka. First the fact apa ndiwe na mulungu. Kaka mungeri kuwa maelo katunturu. Tacha achivu na we vintu virifulu. Niri na iwe mpaka kukulu. Niri pete emelo niri berinyes. Nifuno pwera kwanu ya daba patience. Love yanga pali iwe iribemes. Vintu fose na iwe vipanga sense.
Baby umati unigonda. Nisana meboda na ineri magugonda. Nifuna kukusho wingari ulaku. Baby no chila ya masabu. I wanna tattoo heavy where you want to. Baby geyo nipate chance. Nifuna kukwela boko nando. Sinizi wa mati nizafa mailo. Nifuna
kukwela boko nando.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Nifuna
kukwela boko nando.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Chine na kabwali. Gatule enda munjira iwe wabiri. Wambika pasumo wafumishe ponari. Nina bani nero lady kuispenda. Tauntusha baby girl ulampenda. Baby girl mubiri wako nitenda. Bakumbali yala back to the sender. Hapa nilireji na gura na kapawa. Nipwela huko na kabuke kama flower. Uli fleshi basala ba masawa. Ngandiwe kanyamani zangala wazawa. Umaiziba musha nkani ya kashawa. Killing everybody boku tambatawa. Mabwela na majido kumenya tuchawa. Kamukazi kukongola kakumawa.
Baby umati unigonda. Nisana meboda na ine ni magugonda. Nifuna kukusho wingari ulaku.
Baby no chila ya masabu. I wanna tattoo heavy where you want to. Baby girl nipate chance. Nifuna kukwela boko nando. Sinizi wa mati nizafa mailo.
Nifuna
kukwela boko nando.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Nifuna
kukwela boko nando.
Sinizi wa
mati nizafa mailo.
Get your trick, I got you.
See ya, my love.